ke bua le mona stilo wa yone santse gopola puisano ya rona ya dibeke di le tharo ntlha e tlhageletseng ke yone eo ya gore ga se maikarabelo a mapodisi go aka ene, ga se maikarabelo a sekolo go aka ene, ga se maikarabelo a lefapha, mme a re ke maikarabelo a batsadi go tlhomamisa fa e le gore go na le tshireletsego kwa dikolong le gore bana ba bone ga ba feleletse le gore ba nna kgopo ba sotla ba bangwe. Re batla go utlwa gore o akanyang ka morero ono, ke ka mo re batlang go tlhaloganya thata fa re lebeletse ntlha eo. Tla ke boeleka kwa Twitter gape. Kitse gore mo ka kwa Twitter ke go gopotsa gore o ka romela ditshwalo tsa go mo 0825656674 ntle le fo etela tsebe ya rona ka kwa Twitter @SABC dikgang. A o akanya gore Dr. Murunwa Makwarela go tswa kwa lekokong la COPE kgotsa Congress of the People o tla kgona mo tirong ya gagwe? Ke yone ntlhe re botsang ka kwa Twitter, jaaka o bone gore o tlhophile go ka nna Musa Kgotla, tota o tlhophile go ka nna Executive Mayor Montshwa wa City of Tshwane, jaaka ebile ne e le gape Musa Kgotla wa masepala o, mme a tlhophile Maabane Bosigo. Ke yone ntlhe batlang go botsa ka yone ka kwa Twitter @SABC dikgang, tswelela go romela ditshwelo tsa go tlamolela fast fast tsa le gona moeng wa rona. Re simolola go ka sena mo go yone, re lebelele dintlha tse di farologaneng jaaka ntlha e tlhageletseng ke yone eo ya mathata a leng teng mo dikolong. Re lebeletse ntlha ya gore go ne ga nna le fa o lebeletse kwa Boksburg, go ne ga bola mosimane wa grade 9 mo dibekeng di le tharo tse di fetileng. Ya re moragonyana ra utlwa ko Western Area ya ko go ne ga fitlhela fa le gore basetsanyana le bo ba ketekilwe setlhogo ka nako e barutwana ba bangwe ba ne ba lwaleng bone. Ka jalo dilo tse ga se fela ko fa o lebeletseng mo di-province tse di farologaneng di a tlhagelela nako le nako go lebelela gore go diragalang fa re beletse mathata ao. Ke yone ntlhe re batlang go e sekaseka go lebelela gore go diragalang thata jang fa o lebeletse gore le mo nakong e fetileng go ne ga bua ka ntlha. Tla re amogela Tshepo sa le gona. Dumela Tshepo.
Dumela Tshego.
Re lebogile bona le rona fa a re simolole ka ntlha ya gore lona le ba makgatlho e seng wa puso le amana yang le morero.
Re amana ka gender-based violence and femicide response fund e bileng teng ka di 4 tsa February 2021 e launchwa ke President Cyril Ramaphosa ka ba ne ra itse re rena le mathata a gender based violence and femicide mo Afrika Borwa.
All right, di bileng ke sa mo botsong ya me ya bobedi gore ntlha e fa re bua ka yone ya di femicide go tsa go bolana ga thata jang fa lebeletse ntlha ya go bolawa ga basadi, mme ebile tlhagela thata le kwa dikolo mo bonang barutwana ka bo bona ba bolana jalo le jalo. Ntlha e ya tegetse go le kae fa re lebelela kwa dikolong?
Ga re lebela ke thata e tonna. Ga o ka lebella since 2023 is simoloha kajeno it's only the ones are March mara gona le ditaba tse botlhoko mo re bonang banyana ba tlhabiwa ko sekolong, ba betswa ke bashimane ko sekolong, gona le thubetso ya banyana ko sekolong, gona le di-teachere di robala le bana.
Okay.
Ke dintho tse re di bona gore re na le mathata, re mo mathateng mo South Africa, and ke ntho e re bonang gore tlamehile re rarabolle ka gobane ke bothata.
O rarabola yang bothata bo buang ka bone?
Ntho e re 'irang go na le a national strategic plan on gender-based violence and femicide. E kwadiweng ka 2019.
A re dire yana, ke batle gore ke tlhakatlhakaetse moreetse. A re dire practical. O tlatla ka di black and white mo pampiring, o ka bua yana gore go diragala yana, dilo tseo di teng fa le mo mafapheng. A re bue practical. Sekolo ke ise go na le gender-based violence jaaka o bua kgotsa go sotlwa ga basadi tota ga bana thata jang ba basetsanyana. Gore ntlha ya fa o e rarabolola o simolola kae?
Well, ntlha ya pele e nka buang ka yona ke gore gantsi ga motho a batla go bua le batswadi o a batla go bua le di-teachere ka taba ya thubetso, the first point of call is a re ska buang a re rarabolleng re le lelapa mogare, a re bueng le malome, a re duleng mo fatshe. The unfortunate part ya go ira yalo is that it has become taboo, it has become a silence gore no a re ska e buang. Yanong motho o tlang a bua le batho a batla go bolela gore no go na le bothata bo boyana, environment e etsidiweng that has been created, it's not conducive gore motho a ka bua, motho a ka re no go na le mathata a yana, ga re ka lemoga ga motho a ya ko maponeseng ke seponesa, batho ba seponesa ga motho a tla a tlo buya taba ya gore gona le ke na le mathata ko ntlong, ra ko ntlong o 'ira yana ra lwana, again batho ba seponesa the way